What historical figure would you really like to meet?
Ni historia gani ambayo unaweza penda ya kwamba ukutanane nayo au usikilize?
Think of the people you've learned in history.
Unaweza kufikiria kufuatana historia za watu ambazo umejifunza.
Those who have done great things.
Wale ambao wamefanya vitu vikuu.
Those who have been particularly interesting.
Ile ambayo labda umesikia umehusika nayo imekuhusisha sana.
Which one would you most like to meet?
Ni historia gani ambayo unaweza penda kwamba kutanane nayo?
And not just meet, but share a meal.
Na sio kwamba eti labda kutanane nayo lakini ya kwamba uchangie nao ushirikiane nayo.
And talk long into the night, as many hours as you want.
Na ambayo unaweza penda kwamba uiongelee muda wote, muda mrefu au siku yote mzima.
Asking any questions that you can think of.
Na swali fulani labda ambalo unaweza kulifikiria.
And so you get to know this person very well.
Ili uweze kumjua huyu mtu aliyeongelea historia vizuri.
Who would that be?
Ni historia gani?
Let's call that person your hero.
Labda hata tuongelee mtu yule ambaye alikuwa mtu ambaye alifanya vitu vikubwa.
Now imagine that one day you find out your hero is visiting right next door.
Labda siku moja utaweza pia kutambua kwamba labda yule mtu ambaye unafikiria alikuwa anatembelea mlango ambao uko karibu.
All you have to do is walk over, knock on the door, and there your hero will be.
Na labda unaweza kupenda kwamba uende pale ugonge mlango ili uone kwamba yule mtu uliyekuwa unamfikiria ni mtu gani.
So you do that.
Unaweza kufanya hivyo.
But before you knock, you see there's a sign on the door.
Lakini kabla hujagonga unakuta kwamba kwenye mlango kuna sinye fulani.
Signed by your hero. And it says, if you are perfect by my standards, you may come in. So where does that leave you? You really want to enter. You really want to spend time with your hero. So you say, okay, I'm going to strive to be perfect by my hero's standards. Now, what's your motivation in that? You see, your motivation is not that other people would look at you and say, oh, wow, he or she is really perfect.
Na motivasi yako sio kwamba ni wale watu wengine ambao labda wanakuzunguka ambao utaweza kufuataza kusema kwamba labda huyu mtu ni mkamilifu.
And the motivation is not even I want to make myself perfect. I want to be perfect.
Na motivasi yako sio kusema kwamba unapenda kujifanya wewe mwenyewe kuwa mkamilifu.
But you want to be perfect so that you can meet your hero.
Lakini unapenda kuwa mkamilifu ili uweze kuingia na kuweza kumuona yule mwanahistoria ambaye unamfurahia.
That's the motivation.
Hiyo ndio motivasi.
How can you be perfect so that you can enter your hero's presence?
Unaweza kuwa namna gani mkamilifu ili uweze kuingia kuweza kukutana na yule mtu ambaye unapenda kukutana naye?
Friends, if we replace your hero with God, that becomes a central question throughout the scriptures.
Na unaweza kuwa mkamilifu kupitia Mungu.
How can I, a sinner, draw near to the perfect God?
Mimi ambaye ni mwenye dhambi naweza kuwa namna gani niweze kujikuta kwamba niko mkamilifu wa Mungu?
And the first answer is be perfect yourself.
Jibu la kwanza ni kwamba uwe mkamilifu kwanza wewe mwenyewe.
Adam and Eve were perfect before the fall and they walked with God.
Na wengine wa zamani wa Abraham walikuwa wakamilifu kabla waanze kutumika na Mungu.
Jesus was perfect. He never sinned. There was never any distance between himself and God.
Yesu Kristo alikuwa mkamilifu na hakukua hata nafasi ndogo ilikuwa inabakia kwa yeye na Mungu.
But we are not perfect.
Lakini sisi hatuko wakamilifu.
We all have sinned.
Sisi wote ni watenda dhambi.
So praise God, there's a second answer in addition to be perfect.
Na mtukuze Mungu kwa sababu kuna jibu la pili kwa kuweza kuwa mkamilifu.
And the second answer is be cleansed completely.
Na jambo la pili ni kuwa safi kikweli kweli.
Be cleansed perfectly from your sin.
Uwe safi kikweli kweli kutokana na dhambi zako.
And then you can draw near to God.
Na kwa hiyo unaweza kumuelekea Mungu.
How can that happen? What has God provided to make that happen, that cleansing? How can we become perfect in God's eyes and so draw near to Him? The answer to that question is the main point of today's text in Hebrews 7. Indeed, it's one of the main points in the entire book of Hebrews. This is a challenging text to read through, as you probably noticed. But the answer to the question is straightforward. Be perfect in your standing before God on the basis of Jesus' sacrifice for your sins. And continue to the end in that perfect standing through the intercession of Jesus. He is your high priest. He offers the sacrifice of himself to pay the penalty for your sin. And he intercedes for you every minute of every day. So that you will continue in the faith to the end. Well, we'll learn more about this over the next few months as we continue through the book of Hebrews. But this morning we'll have three headings for the rest of the sermon. First, consider and depend on Jesus. And in this section, we'll look briefly at how this theme has already been introduced earlier in the book of Hebrews. And then the second heading, from chapter 7, verses 1 to 10, Melchizedek, a picture of Jesus. And then the third heading, verses 11 to 25, make perfect to draw near to God. So first of all, consider and depend on Jesus. We've been preaching through the book of Hebrews since January. And this indeed is the way we do most of our preaching in this church. I'll start at the beginning of a book of the Bible and continue week after week preaching through that book until we reach the end. We do this so that we understand what God tells us in its entirety. I don't want to preach only on my favorite passages of Scripture. I want us to benefit from the entire Word of God. So we preach through books of Old Testament, New Testament. So now we're in the middle of the book of Hebrews. The author wrote this letter to Christians who are Jews ethnically. Now, when these Jews had become Christians, they were persecuted. And they endured that persecution with joy. Because they knew that knowing Jesus was worth that sorrow. And for a while, that persecution died down. But now the persecution has increased again.
Lakini tena ikafika kipindi ambacho ile mizigo tena ikawainukia.
And they're tempted to act as if Jesus is not really so important.
Na wakafika kipindi ambacho walifika kuona ya kwamba labda Yesu Kristo sio wa maana katika maisha yao.
They're tempted to return simply to Old Testament worship.
Na wakafikiria kujaribu kuweza kurudia katika maabudio ya agano la kale.
To perform the sacrifices detailed in the Old Testament.
Kuweza kuendelea kufanya vile vitu vya kuweza kutosha sadaka zisizokuwa na thamani katika agano la kale.
To live out the instructions of the law.
Na kwenda kinyume labda na maadili au maagizo ya Mungu.
Perhaps saying something like this.
Labda wanaweza kuweza kuongelea vitu vingine.
That was good enough for our Jews for more than 1,000 years.
Na hivyo vitu vilifanyika kwa Wayahudi kwa muda wa siku nyingi zaidi ya 1,000.
Why can't we just go back to that for a few more years until this persecution passes?
Kwa nini hatuwezi kurudia tena katika hali kama hile ili mpaka wakati ambayo hii mizigo itatupungukia?
But the author of Hebrews says, you can't do that.
Lakini wengine walikuwa wanasema ya kwamba hapana, hatuwezi kufanya hayo.
Jesus is not some optional figure that you can choose to either ignore or embrace.
Yesu Kristo sio mtu ambaye unaweza kuwa na amua kusema kwamba labda urudi nyuma au tena umrudirie.
He is God.
Yeye ni Mungu.
He is the exact imprint of the nature of God.
Yeye ni mfano mkubwa sana wa Mungu.
He is carrying the world along to its appointed end.
Yeye anachukua mizigo ya ulimwengu kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
So pay attention to him.
Kwa hiyo uwe makini sana kwa yeye.
Consider him.
Uweze kumchukua yeye.
Keep him at the very center.
Umchie nafasi ya katikati.
He became man so that he could become a merciful high priest to us.
Alijifanya kuwa mwanadamu ili aweze pia kuonekana kuwa kuhani mkubwa kwa ajili yetu.
He's the one that paid the penalty so that we can draw near to God.
Yeye ndiye amekwenda kutulipia ili tuweze kuonekana kwamba tunaelekea Mungu.
You can only be reconciled to God through him.
Unaweza kujumulika na Mungu kupitia Yesu Kristo.
And you have come to share in him if you hold firmly to the end the reality of who he is.
Na unapaswa kuya kujumulika pamoja na yeye kipindi ambacho tutakwenda kutambua kwamba yeye ni nani.
Remember, in the time of Moses, many of the Israelites who crossed the Red Sea died in the desert.
Ukumbuke kipindi cha Musa, watu wa Wayahudi walitaka kuvuka bahari ya Shamu, watu wengi wa ngambo ya Farao walikufa katika bahari ya Shamu.
They did not hold firmly to the end the truths that God had revealed to them.
Lakini hawakufikia mwisho.
They never entered the promised land.
Hawakuingia katika nchi ya ahadi.
So don't be like them.
Na kwa hiyo wao usikue kama wao.
Make every effort to enter God's rest.
Jikaze ukaze mwendo ili uweze kufikia.
Work hard to rely on him always.
Fanya kazi sana ili uweze kuendelea katika mawasiliano yake.
So that's how the author has brought out some of these themes in the first 6 chapters.
Na hiyo ndio tumeongea pale katika Waebrania.
Let's now turn to chapter 7.
Hadi 7.
So second heading.
Kichwa cha pili.
Melchizedek, a picture of Jesus. So the recipients of this letter are tempted to go back to the Old Testament sacrificial system.
Picha hii iko nataka kutupeleka nyuma katika hali ya agano la kale wakati walikuwa wanatoa masadaka isiyofaa.
Thinking that those Old Testament sacrifices will suffice for cleansing them so they can approach God.
Na hivi vyote vilikuwa vinawaleta ili waweze kujitakasa kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu.
And the author will say clearly, you cannot be cleansed in that way.
Na ikasema ya kwamba hauwezi kutakasika katika njia hiyo.
Now realize, the author is not denigrating the Old Testament.
Na huyu mwandishi hapa sio kwamba yeye alikuwa anaongea kinyume na agano.
This author obviously loves the Old Testament.
Lakini alikuwa vile kama mtu ambaye alikuwa anapenda sana agano la kale.
Why does he love the Old Testament?
Kwa sababu gani alikuwa anapenda sana agano la kale?
Because he sees that the entire Old Testament points to Jesus.
Kwa sababu aliona kwamba kitabu chote cha agano la kale kilikuwa kinaelekea kwa Yesu Kristo.
And we see an example of that in verses 1 to 10.
Na tumeona mfano wa hiyo kuanzia mstari wa kwanza hadi 10.
Here the author shows us how the passage we read from Genesis 14 points to Jesus.
Na tumeona namna gani mwandishi aliandika kutokea kitabu cha Mwanzo
And it concerns this figure, Melchizedek.
Na alikuwa anafananisha habari hii na ufalme wa Melkedia.
Almost 4,000 years ago, God had this man, Melchizedek, play the role of Jesus.
Na muda wa miaka 4,000 iliyopita, alikuwa akifanya kazi kwa mfano wa Yesu Kristo.
These days, a film director will make a movie about an historical figure.
Na kwa hiyo wanaweza kufanya filamu kufuatana na historia yake iliyopita.
And he'll find the right actor to play the part of the historical figure.
Na watakutana kwamba ni mtu gani aliye kamili wa kuweza kucheza mfano huu ambao ulipita.
So for example, in the year 2012, the famous director Steven Spielberg made a movie about Abraham Lincoln.
Na kama utaweza kuona kwa mwaka wa 2012 vile walifanya mfano wa Ibrahim.
And he chose the actor Daniel Day-Lewis to play the part of Abraham Lincoln.
Na hiyo movie ambayo walicheza walichukua jina hilo alilotaja kuweza kufanya ile movie ya Ibrahim.
So Daniel Day-Lewis tried to look like Lincoln, he tried to walk like Lincoln.
Na huyo Daniel alikuwa anataka kutumika kama vile Lincoln ambaye kunamtaja hapa.
He spoke words that Lincoln spoke.
Alikuwa anaongea maneno ambayo alikuwa anayaongea.
And he did all this about 150 years after the events that he was portraying. Well, Melchizedek is a little bit like Daniel Day-Lewis. Except Melchizedek portrayed Jesus almost 2,000 years before Jesus was born. So God made, you might say, a film about Jesus long before Jesus was born.
Na hiyo mifano ya filamu ya Yesu Kristo ilianza kuchezwa miaka mingi kabla Yesu Kristo hajazaliwa.
We don't know very much about this man Melchizedek.
Na tujui sana kuhusu huyu mtu.
Indeed, during the service we read everything that scripture says about Melchizedek.
Na wakati wa kipindi tulikwenda kusoma maandiko mengi sana kuhusu habari hizo.
From Genesis 14 we find out that he was king of Salem.
Na kuanzia kitabu cha Mwanzo tunaona kwamba alikuwa mfalme.
Salem is what Jerusalem was called in the time of Abraham.
Na hiyo wakati Yerusalemu ilikuwa inaitwa Yerusalemu wakati wa Ibrahimu.
We find out that Melchizedek is priest of the Most High God.
Na Melchizedek alikuwa kuhani mkubwa.
And thus he is a follower of the one true God.
Na hao watu walikuwa wanamfuata Mungu wa kweli.
Abraham defeats an alliance of kings that had captured his nephew Lot.
Na Ibrahimu akakwenda kushindana nao pamoja na ndugu yake Lutu.
And as Abraham returns from that victory, Melchizedek meets him.
Na wakati Ibrahimu alitoka katika ule ushindi, Melchizedek walikutana naye.
And Melchizedek blesses Abraham.
Na akakwenda kumbariki Ibrahimu.
And then Abraham gives to Melchizedek a tithe, 1/10 of the spoils of the battle. That from Genesis 14. Then Melchizedek is mentioned one other time in the Old Testament. In Psalm 110, written by David 700 or 800 years after that first encounter with Melchizedek. This Psalm 110 is a psalm about the coming Messiah. And so when the psalmist uses the word you, he's referring to Jesus, the coming Messiah. So 110, Psalm 110, verse 4. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. So, we're not told of Melchizedek's parents or children or birth or death. And realize, you know, think about those first few chapters of the book of Genesis. There's a big emphasis on genealogies, right?
kunakuwa vitu ambavyo vinaendelea pale vikosa vya ukoo vya uzazi.
Who gave birth to whom? Who fathered whom?
Nani alizaa fulani? Nani alifuata fulani?
Melchizedek is the only follower of the true God whose ancestors are not listed in those first chapters of Genesis.
Na Melchizedek alikuwa ni mtu mmoja aliyemfuata Mungu katika hiyo chapter ambayo utaisoma hapo.
Now Melchizedek surely had parents.
Na yeye pia alikuwa na wazazi.
But they are left out of the biblical account to give us a better picture of Jesus.
Lakini walikwenda kutupatia picha nzuri ya Yesu Kristo.
Now, the author of Hebrews tells us not only that Melchizedek is a priest, but also that he is a greater priest than any priest in Israel.
Na maandiko yanasema kwamba yeye hakukuwa kuhani tu, lakini alikuwa tena kuhani mkubwa katika wakuhani wote wa Israel.
And the author of Hebrews marshals three reasons to show that Melchizedek is a greater priest. First, that all the other priests died. Whereas chapter 7, verse 3 of Hebrews says, Melchizedek, resembling the Son of God, continues as priest forever.
Na maandiko pale anasema kwamba yeye ataendelea kuwa kuhani milele na milele.
Again, he's not saying that Melchizedek the man never died.
Sio kusema tu kwamba labda Melchizedek alikuwa mtu tu machoni pa Mungu.
But that the account of Genesis, by leaving out his death, more accurately pictures the coming Jesus.
Na katika maandiko anaandika kwamba labda machoni pake alikuwa anafuata ile picha ya Yesu Kristo.
Then the second reason that Melchizedek is a greater priest than any other Old Testament priest Melchizedek blessed Abraham. And he tells us in verse 7, the inferior is always blessed by the superior. And then the third reason that Melchizedek is greater, Abraham gave tithes to Melchizedek. So in effect, all the Old Testament priests who were descended from Abraham gave tithes through their ancestor to Melchizedek. So the author's point, Melchizedek is greater than all the Old Testament priests.
Na hiyo inaonyesha kwamba Melchizedek alikuwa kuhani mkubwa kuzidi makuhani wengine wote.
Melchizedek is a precursor, a sign pointing to Jesus.
Yeye alikuwa kama vile mfano ambao ulikuwa unamuelekea Yesu Kristo.
Therefore, Jesus is greater than all the Old Testament priests.
Kwa hiyo Yesu Kristo hakuonekana kuwa mkuu katika vitabu vyote vya agano.
So don't go back to the Old Testament sacrificial system.
Kwa hiyo usiende nyuma katika masakrifisi za agano la kale.
Well, that brings us then to our third heading.
Na hiyo inatuleta katika kitu cha tatu.
Made perfect to draw near to God.
Kuwa na ukamilifu kwa kuelekea Mwenyezi Mungu.
In verses 11 to 25 of Hebrews 7, the author now speaks directly about Jesus.
Na katika kitabu cha Ibrania wanaongea kweli kweli kuhusu Yesu Kristo.
Here he meditates and opens up the meaning of Psalm 110 verse 4.
Katika verse ya 4.
Psalm 110 verse 4 reads, "The Lord has sworn and will not change his mind. You, Jesus, are a priest forever after the order of Melchizedek."
Katika kitabu hicho 110 mstari wa 4 anasema kwamba ataendelea kuwa kuhani wa milele.
Why, the author asks, did God raise up a priest from a different order?
Kwa nini namna gani Mungu amekwenda kumuinua huyu kuhani kwa masheria tofauti?
Why did he need to take someone other than a descendant of Aaron and Levi?
Kwa nini amekwenda kumtosha katika vizazi vya huko juu?
Because, as verses 11 and 19 tell us, the Old Testament sacrifices never made anyone perfect.
Kwa sababu ile matoleo haikumkuta mtu mwingine ambaye alikuwa mkamilifu.
Again, as we illustrated in our introduction,
Kama vile tumeongea katika mwanzo wetu,
we cannot draw near to the perfect holy God unless we are perfectly cleansed.
Hatuwezi kujipeleka kwa Mungu ambaye aliye mtakatifu ni kwamba sisi pekee kwanza tuwe watakatifu katika maisha yetu.
And while the Old Testament sacrifices offer a wonderful picture of cleansing, they are pictures only.
Na katika masakrifisi yote za agano la kale zilikuwa zinaleta mfano au picha ya namna tunavyoishi.
No genuine cleansing ever took part through any Old Testament sacrifice.
Hakuna kitu ambacho kilikwenda kutokea katika zile masakrifisi za agano la kale.
They are exceptionally valuable as pictures.
Lakini kuna picha au mifano ambayo iko ya kisasa.
And thus Paul says in Romans 7, the law is holy and the commandment is holy and righteous and good.
Sheria ziko takatifu na ziko nzuri.
But the picture of cleansing does not equal cleansing.
Lakini picha za habari zilizopita hazikuwa picha ambazo zilikuwa picha nzuri.
So there has to be another type of sacrifice.
Kwa hiyo kunapaswa kuwa ingine aina ya sacrifice.
There has to be another type of priest if we are going to be perfectly, genuinely cleansed.
Kunapaswa kuwa aina ya mwingine wa kuhani ikiwa tunaweza kuwa katika ile hali ya utakatifu.
And this is Jesus.
Na hii ni habari za Yesu Kristo.
He becomes priest forever.
Yeye amekuja kuwa kuhani milele.
He doesn't die like the former priests.
Lakini yeye hakukufa kama vile wale wengine wa kuhani walikufa.
And thus, according to verse 16, he has the power of an indestructible life.
Na yeye iko na nguvu za uzima.
Furthermore, as the psalm says and the author quotes in verse 21, God swore that he is a priest.
Mungu katika kitabu cha Zaburi, Mungu amesema na ameonyesha kwamba yeye ni kuhani.
God has sworn and will not change his mind.
Mungu ameapa na hawezi kubadilisha akili zake.
So God confirms Jesus as our high priest with an oath.
Mungu amekwenda kukamilisha ya kwamba Yesu Kristo ni kuhani mkubwa katika ulimwengu huu.
That's for our benefit.
Hiyo ni kwa faida yetu sisi binadamu.
So that we can be absolutely sure Jesus is priest forever.
Ili tuweze kuwa na uhakika ya kwamba Yesu Kristo ni kuhani wa milele.
This priest will always live.
Na yeye huyu kuhani ataendelea kuwa hai.
He will always be our mediator.
Na yeye ataendelea kuwa mediator wetu.
He will always open access to God.
Na ataendelea kutufungulia milango kwa Mungu.
And then he will make us perfect completely forever.
Na yeye ataendelea kutufanya kuwa safi kweli kweli.
Therefore, as verse 19 tells us, he provides a better hope.
Na 19 natuambia kwamba hichi alitupatia tegemeo nzuri.
A better hope through which we draw near to God.
Tegemeo nzuri ya kuweza kuelekea kwa Mungu.
A far better hope because it genuinely cleanses us.
Na yeye alitupatia tegemeo nzuri kwa sababu yeye ndiye ameitengeneza.
And thus verse 22 he guarantees a better covenant.
Na katika verse 12 ametuahidia agano nzuri.
A better set of promises to his people. And that's the subject of next week's text that we will examine in more detail. So verse 25 sums up the author's point. Consequently, Jesus is able to save to the uttermost those who draw near to God through him.
Na Yesu Kristo yuko pale kuweza kuwaelekeza kuwaongoza wale ambao walio kinyuma kuongoza kwa Mungu.
Since he always lives to make intercession for them.
Kwa sababu yeye yuko pale kwa sababu ya kuweza kuwaunganisha.
That is, he perfects us completely forever.
Na yeye ndiye amekwenda kutusafisha kweli kweli na milele na milele.
He perfects us completely forever.
Amekwenda kutuunganisha milele.
Make sure you understand both parts of that.
Uhakikisha kwamba umekwenda kujua hivi vitu vyote viwili.
He perfects us completely.
Amekwenda kutusafisha kweli kweli.
There is no blemish, no spot remaining in us because of his sacrifice.
Hakuna kitu kinachobakia ndani mwetu kwa sababu ya kujitolea kwake.
Every sin is appropriately covered.
Kila aina ya dhambi imekwenda kusafishwa.
Every sin is exactly paid for.
Kila dhambi imekwenda kulipwa.
Completely, and then he perfects us forever.
Na amekwenda kutufanya kuwa tayari milele na milele.
He will always be there for us.
Na ataendelea kuwa hapo kwa ajili yetu milele.
He is always helping us, praying for us as our high priest.
Yuko anaendelea kutusaidia sisi nyakati zote.
So, since he makes us perfect completely forever, we can always draw near to God.
Kwa kipindi ambacho amekwisha kutusafisha, ametufanya kuwa safi kwa milele, tutaendelea kuwa katika njia ya Mungu.
Realize there are two steps that Jesus takes to effect this outcome.
Na kuna step mbili ambazo Yesu Kristo amezifanya.
The first step is paying the penalty for our sins in his death on the cross.
Na kia kwanza likifanya kuweza kuchukua mizigo yetu na kuweza kufa kwenye msalaba.
As the author of Hebrews said back in chapter 2 verse 17.
Kama vile Waebrania wanasema 2:17.
He made propitiation for the sins of the people.
Amekwenda kuchukua hali ya dhambi ya watu au ya mataifa.
Or as it's translated in the Swahili Union version, he afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. The author is going to elaborate on this in chapters 9 and 10.
Katika sura ya 9:10, mwandishi amekwenda kuyaongelea.
And through this sacrifice, he changes our standing, our position before God.
Na kupitia chapitre ya amekwenda kutubadilisha, amebadilisha hali yetu machoni pa Mungu.
We had been under condemnation.
Tulikuwa tumetiwa chini ya hukumu.
Worthy of hell.
Tulikuwa chini ya hukumu, chini katika ulimwengu huu.
Instead, covered by his sacrifice, we are embraced, we are loved.
Na kupitia kujitolea kwake tukakuwa wenye kuwa wabarikiwa, wenye kupendwa.
We were guilty.
Tulikuwa wenye dhambi.
Instead, covered by his sacrifice, we are counted righteous.
Na kwa sababu ya kujitolea kwake tumekwenda kuhesabiwa kuwa wenye haki.
So we can draw near.
Tunaweza kuelekea karibu.
In the illustration we used in the introduction, we can open the door and come in to our hero.
Kwa hiyo tunaweza kufungua mlango na kuweza kuingia, kuweza kuonana na yule mtu mkubwa.
Jesus has made us perfect.
Yesu Kristo ametufanya kuwa safi.
So we can draw near.
Tunaweza kuingia.
But what about the future?
Lakini ni kwa siku zijazo itakuwa namna gani?
We already considered the Israelites.
Tumekwenda kuangalia habari za Waisraeli.
So many of whom had this great religious experience of crossing the Red Sea.
Wengi walikuwa na ile hali ya kusema kwamba wanaweza kuvuka bahari.
And being fed with manna from heaven every day.
Na kuweza kuwa naona na watu wa juu kwa kila siku.
Yet they never entered the promised land because of unbelief.
Lakini hawakuingia katika nchi ya ahadi kwa sababu ya kutokuamini kwao.
A lack of faith in God led to a lack of faithfulness to God, leading to disobedience.
Na walikuwa na ile hali ya kutokuamini. Walikuwa katika hali ya kinyume.
And so the author of Hebrews says, as you have come to share, you have come to share in him if you hold firmly to the end the reality of who he is.
Kwa wakati ambapo tunashirikiana naye tunaweza kufikisha jamii zetu mpaka mwisho.
Will we hold that reality firmly to the end?
Tutaendelea kuwa na hiyo kweli hadi mwisho.
We're not going to do it by our own willpower.
Hatuwezi kwenda kuifanya katika hali ya kufungwa.
And we're not going to do it by our own strength.
Na hatuwezi kuifanya katika nguvu zetu.
But we will do it by his power as we depend on him.
Tutakwenda kuifanya kwa nguvu zake ikiwa tutaendelea kumtegemea yeye.
So, Hebrews 7:25, he will save us forever.
Waibrania 7:25 nasema ya kwamba atakwenda kutuokoa sisi milele.
Why?
Kwa sababu gani?
Because he always lives to make intercession for us.
Kwa sababu anaendelea kutufanya kwamba tuendelee kuungana manika.
And this is the second step.
Na hiyo ilikuwa ni jambo la pili.
The first step is the once for all sacrifice for sins at the cross.
Ya kwanza ilikuwa ni kwamba amejitolea kwa msalabani kwa sababu yetu.
The second step is his interceding for us, day by day, minute by minute.
Na jambo la pili ni kwamba kila wakati iko pale kwa sababu yetu, siku baada ya siku.
And that continues to the end of time.
Na hiyo itaendelea hadi mwisho.
Well, what does that mean?
Hicho ni kinamaanisha kitu gani?
In what way does Jesus intercede for us?
Ni katika njia gani ambayo inaonekana kwamba Yesu Kristo amekuja kujiunganisha na sisi?
This is much more than Jesus saying to God the Father, "Oh, Cody sinned, now forgive him because I died on the cross for him."
Hiyo ni jambo ambalo Yesu Kristo alikuwa anasema kila wakati ya kwamba uwasamehe kwa sababu nimekufa kwa ajili yao.
All of that forgiveness is already accomplished at the cross.
Na hiyo yote, mambo ya msamaha yote imekwenda kutimilika kupitia msalaba.
His intercession instead indicates what he gives us to enable us to endure in faith.
Na hiyo anapenda kutanisha kwamba ni namna gani ameweza kutuwezesha kuweza kuungamanika naye.
To illustrate this, let's go to four other scriptures.
Acha tuangalie nyingine maandiko.
To see examples of the way Jesus intercedes for us.
Tuangalie mifano ya namna gani Yesu Kristo amekuja kutufanya sisi tuungamanike naye.
First scripture, Hebrews 4:16.
Ukisoma kitabu cha Waebrania 4:16.
Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
Acha tukaribie neema yake na tukaribie uweza wake Yesu Kristo.
We have needs.
Tuko na vitu.
We have times when we are hurting, when we don't know what to do.
Tuko na vitu, labda kuna vitu ambavyo viko ndani mwetu ambavyo hatujui tufanye namna gani.
So we can draw near and pray.
Tunaweza kwenda na kuomba.
Jesus is available.
Yesu Kristo anapatikana.
He intercedes for us.
Yeye yuko pale.
He provides for us.
Anatoa kwa sababu yetu.
Whatever grace, whatever help we need, he gives us.
Ikiwa ni neema, ikiwa ni msaada ambao tunahitaji, anatupatia sisi.
He gives us at exactly the right time.
Anatupatia kwa muda wote ule ambao tunahitaji.
So the encouragement is, lean on him, depend on him, pray to him. He always lives to make such intercession for you.
Kitu cha maana ni kwamba jikaribishe kwake, jitie kwake.
Our second scripture is an example of that happening.
Na andiko lingine ni mfano wa kitu ambacho kilichotokea.
In Luke chapter 22.
Katika kitabu cha Luka ama 22.
Jesus is speaking to Peter at the Last Supper.
Yesu Kristo yuko naongea na Petro wakati wa Pasaka.
He says, "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat."
Na Yesu Kristo alikuwa anaongea na Petro, yuko namwambia Petro, Petro ni lazima usimame.
"But I have prayed for you that your faith may not fail."
Nimekwenda kuomba kwa ajili yako kwa sababu imani yako isiende kutikizika.
I have prayed for you. That's his intercession.
Nimeomba kwa ajili yako.
And although Peter denied Jesus, his faith did not fail.
Na hata kama Petro alifika wakati wa kumkana Yesu Kristo, hilo jambo lilitokea tu.
As Jesus intercedes for us, he prays for all of us in a similar way.
Na Yesu Kristo anatuombea sote katika njia ile ile.
Like Peter, we will sin.
Kama vile Petro angeweza kukosa.
But as in Peter's case, Jesus prays for us that our faith will not fail.
Lakini hata kama Petro alifika kwa ile wakati, lakini Yesu Kristo alikuwa anatuombea sote.
He prays for our restoration, for our repentance.
Alikuwa anaomba kwa sababu ya utakaso wetu, kwa sababu ya kujitakasa.
And that prayer is effective.
Na hiyo maombi ilikuwa maombi ya muhimu.
Well, the third and fourth scriptures are from John chapter 17.
Kitabu cha Yohana 17, mstari wa 15.
Now really, we could read the entirety of John 17. It's all about Jesus' intercession.
Tunaweza kusoma kitabu chote cha Luka 17 kuhusu habari za Yesu Kristo.
But I'll just highlight two verses.
Lakini nitakwenda kuzungumzia verse mbili tu.
1 John 17 verse 15.
17:15.
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
Sikuomba ya kwamba uwatoshe nje ya nchi, lakini uwachunge kinyume na dhambi.
You see, Jesus is interceding for his people, isn't he?
Na Yesu Kristo yuko naongea kwa sababu ya watu.
He's praying that God would guard us from the attempts of Satan to lead us astray.
Iko anatuombea kwa Mungu ili Mungu atulinde kinyume na mabaya.
He is praying against Satan's attempt to overwhelm us.
Iko anatuombea kwa sababu ya vitu mbali ambavyo vinakumba ulimwengu.
From Satan's attempts to deceive us or to take us captive.
Anatuombea ili tuweze kujichia, tuweze kuwa na juhuku.
And then the fourth example is from verse 26 of that chapter.
Na ya mwisho ni kwa verse ya 17-16.
I made known to them your name, and I will continue to make it known that the love with which you have loved me may be in them and I in them. So this intercession is his continuing to make known God's name to us. He reminds us of who God is.
Kuwa Mungu ni nani.
He reminds us of God's mercy, grace, love, and justice.
Anatukumbusha upendo wa Mungu na neema ya Mungu.
He deepens our love for God.
Anasema ya kwamba na upendo huu wa Mungu.
And enables that love to continue and endure through stress and sorrow and trial.
Na ninapenda kwamba huu upendo uendelee kudumu katika hali yote ile.
So that's how Jesus intercedes for us. He always lives strengthening us, helping us, providing us for us, so that we will endure to the end. So Jesus saves to the uttermost those who come to him by faith. He first changes our position so that we can approach God the Father. And then he provides for us. He intercedes for us. Day by day, hour by hour, minute by minute.
Kila siku, kila saa na kila dakika.
So that we will endure to the end.
Ili tuweze kuingia hadi mwisho.
And so that we will hold fast to the reality of who he is until that final day. So as we saw last week, God seeks his people. Jesus came to seek and to save the lost. He is the holy God. In him is no darkness at all. Nothing sinful can ever enter his presence. Only the perfect can draw near to him. So long for that perfection so that you can draw near to him. And know that he has provided the way for you to have that perfection. First, by granting you that change of status through his sacrifice on the cross. And second, changing you from the inside out. Interceding for you continually. Organizing all events in your life so that you grow in conformity to him. So that you bear the fruit of the Spirit. And then on the last day, he will make you genuinely, completely, practically righteous. So accept his gift of the perfect status through Jesus' sacrifice. And thereby draw near to God. And then he will hold you firmly to the end of your life. Helping you to see clearly Jesus, your high priest. Long to be like him. Long to be perfected by him. And then your high priest will always intercede for you. Thereby he will strengthen your faith. Time and again he will give you the exact help that you need. He will protect you from Satan's attacks. He will continue to reveal God the Father to you. And one day he will complete that good work in you. In you and in all of his people from every tribe and tongue and nation. So that the completed, perfected church, the bride of Christ, without spot or blemish or any such thing, will shine to his glory forever. Let's pray together. Thank you, Father, for Jesus, our high priest. May we see him truly for who he is. Open our eyes. Change us by your power so that we might delight to approach you and then dwell with you for all eternity. In Jesus' name I pray. Amen.